Back again.
Ukiwa mbali kwa mawazo nitazimia, kutwa na sali, haya mapenzi sijenkimbia. Na muomba Jalali, na mahari nitalipia. Nisake sembe au dona, na daga wa kulumangia. Baby nimesha follow, sitaki tena unfollow. Baby we ni mzuri tu, na wala una kasoro. Na wala sito shindwa hiyo, penda hiyo. Na hizo nywele ulivo tinda hivyo, penda hiyo. Na una dalili ya shera, ni bora niwe mwazi kwa kompenzi hii. We so dala dala, kla mtu apane kwa kompenzi hii.
Isabella,
my baby,
Isabella,
Isabella,
ni kuite nani mawani,
Isabella,
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 Isabella, mawani no.
Nisichopenda ma baby kujisahau, au zile tena dharau. Na kupenda usinione mikanya ngau. Ila mapenzi yanaumiza vibaya, vibaya. Acha wanafiki hata waone haya, waone haya. Na pambana na mabaya, naishi dunia nyingine mama. Mina kupenda si vibaya, kuonyesha hisia zangu. Baby mapenzi moto, baby watu ni moto hey. Na kama ndoa itakuwa moto, mina kupenda si kitoto. Ila kila siku nasali kabla kulala, bila picha ya kusingizi na kosa kulala.
Isabella,
Isabella, my baby,
Isabella,
Isabella,
ni kuite nani mawani,
Isabella, Isabella,
Isabella,
Isabella,
Isabella,
Isabella, my one and only,
Shout out my crew, Free Nation. I represent that. The president, Jumbe. I appreciate you, bro. Your boy, some touches on the beat.